dadka kenya waxaa meel kulul maraya tartanka doorashada madaxtinimada ee sanadka dambe dhici doonta iyada oo ay soo baxday saadaal cusub oo laga bixiyey heerka ay kala joogaan axsaabta tartamaysa. warbixintan waxaa nairobi noo soo diray yaasiin ciise wardheere.
golaha doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka kenya ee marka lasoo gaabiya loo yaqaano IEBC ayaa maanta shaaca ka qaaday in diiwaangelinta codbixiyaashu ay u furan tahay dadka reer kenya. gudoomiyaha golaha doorashooyinka waddanka kenya Wafula Chebukati oo ka hadlayay kulanka diyaargarowga heer qaran ee arrimaha dhinaca doorashooyinka ee ka soconaya fagaaraha weyn ee KICC ayaa sheegay in isdiiwaangelinta looga baahan yahay si caadi ah in ay uga qayb galaan 28 maalmood ee keliya ka harsan 9 bisha August oo marka doorashooyinka guud ee waddanku ay dhacayaan. Chebukati waxa uu ku celiyay mar kale in diyaargarowgu uu meel wanaagsan marayo una ballan qaadayo shacbiga waddanka kenya doorashooyin xor ah oo madax bannaan oo markaasi cid waliba ay ka wada qayb galayso. Chebukati waxa uu ugu baaqay dhammaanba dadka inay isdiiwaan geliyaan isla markaana laysku uu yahay mid dimuqraadi ah oo ku soconaya toobiya saxa. waxaa gudoomiyaha doorashooyinku uu dhammaanba ka qayb galayaasha guud ahaaneed ee hay-adaha iyagu markaasi cadaadiska ku saarayo doorashadu in ay si cadaalada u dhacdo uu xaqiijinayo in ay leedahay haybad iyo karaamo waayo aragnimo dheeraadana ay u leeyihiin hannaanka doorashooyinka dimuqraadiga. nidaamka isdiiwaangelinta doorashooyinka waddanka kenya ayaa dhowr goor hore dhaliyey muran meelaha qaarkood, hase yeeshee haatan waxa ay sheegeen inaan lagu eedayn karin golaha doorashooyinka maadaama diyaargarowgu yahay mid layska dhexarki karo. hase yeeshee weli waxaa soo baxaya qaar ka mid a mas-uuliyiinta golaha doorashooyinka oo iyagu markaasi xog ku saabsan qaabka doorashooyinka u gudbiyey nidaamyo aan la waafaqi karin, gaar ahaan 6 kamid a oo horey loo sheegay in aanay aad la soconin dadka markaasi ay saameynayso codbixinta, loona baahan yahay in dadka mas-uuliyiinta ah ee golaha doorashooyinku ay taxadar ka muujiyaan.
Mumeona ameanza kutapatapa, amesema ati bila manual register ati hakuna uchaguzi.
William Ruto oo isagu hogaamiya xisbiga UDA United Democratic Alliance ayaa la sheegayaa in uu aad xisbigiisa ugu horeeyo deegaanka Isiolo sida Tifa Research ay samaysay oo ah hay-ad lagu kalsoon yahay oo iyagu soo saaray maxsuulka haddii maanta doorashadu ay dhici lahayd, kuwaasi oo sheegaya UDA inay heli lahaayeen 72% deegaanka.
Babakea mambo ya matibabu.
Halka Raila Odinga oo isagu hogaamiya Orange Democratic Movement ODM uu heli lahaa 72% dhanka Isiolo. madaxweyne Uhuru Kenyatta xisbigiisa isbahaysiga Jubilee ayay warbixintu ku sheegaysaa inay geli lahaayeen kaalinta 3% ay heli lahaayeen, taasi oo ku xigo George Wajakoya oo isagu xisbiga Roots la yidhaahdo hogaamiya oo isagu 100% heli lahaa marka la eego aqlabiyadda yare u haysto. guud ahaanba warbixinta Tifa maanta ay soo saartay ayaa tilmaamaysay 13% dadka la wareystay aanay cidna taageerin, halka 3% aysan weli go'aansan cidda ay u codaynayaan. Yaasiin Sawareere, VOA, Nairobi.